kufundeka kanje. Ngakho ke bazalwane bami abathandekayo nengibalangazelela kakhulu. Ntokozo yami nomqhele wami yimani nigqile enkosini bathandwa. Ngiyabayala iwodiya noSintike ukuba babe nokuqonda okufanayo enkosini. Yebo ngiyanxusa nawe mhlobo wami oqotho ukuba ubalekelele labo besifazane ngokuba bahlanganyela nami evangelini benoClemente nezinye izisebenzi amagama azo alotshiwe encwadini yokuphila. Thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani. Ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke. Inkosi iseduze. Ningakhathazeki ngalutho. Kodwa kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngomkhuleko, ngokunxusa nangokubonga. Ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Elokugcina bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, uma kukhona okuhle noma okubongekayo, zindlani ngakho. Enakufunda nakwamukela, nakuzwa, nakubona kimi, kwenzeni konke lokho. UNkulunkulu wokuthula uyakuba nani leli lizwi lenkosi.
Ngiyanibingelela bazalwane nonke egameni elihle lenkosi nomsindisi wethu uJesu. Siyaqhubeka ke namhlanje nezintshumayelo zethu esizibiza ngokuthi ukuhlanganyela evangelini encwadini yabaseFiliphi. Ngesonto ledlule umfundisi uMxolisi wasilida ngezwi likaNkulunkulu esahlukweni sika 3 kuyona incwadi yabaseFiliphi kuverse 12 kuya ku 21 ngaphansi kwesihloko esithi umkhomelo omkhulu waphezulu. Namhlanje ke sisesahlukweni sika 4 amazwi lapha umfowethu ngubani asifundele wona evesini lika 1 kuye evesini lika 9 ngaphansi kwesihloko esithi ukuphila impilo yobuKristu emphakathini kaNkulunkulu, living a Christian life within the God's community. Ibandla kaNkulunkulu liwumphakathi kaNkulunkulu, i-community entsha phakathi kwe-community endala. As such, kulindeleke ukuthi siphile impilo ehambisana nalomphakathi omusha kaNkulunkulu awakhayo ngevangeli lenkosi yethu Jesu Kristu. Lo mphakathi kubizwa ngebandla likaNkulunkulu. Siyi-community, siyi-family. Kulindeleke ukuthi siphile ngendlela ethile eyehlukile endleleni izwe esiphila phakathi kwalo eliphila ngayo. Malibonga igama lenkosi. Akuyona-ke indlela le esivame ukucabanga ngayo uma sicabanga ngathi njengebandla. Asivame ukucabanga ngokuziqonda ukuthi kahlehle siwumphakathi kaNkulunkulu njengebandla. Akuyena wonke umuntu oyilunga lalomphakathi. Njengalokho umuntu uma ezoba isakhamuzi South Africa evele ezweni elingaphandle, kunemgudu okumele ukuthi ayilandele ukuze amukeleke njengesakhamuzi. Makabonga uJesu. Ngiyabona ukuthi abanye bayakwazi ukuthola lawo malungelo ngendlela zobugebengu. Angikhulumi ngaleyo nto, ngikhuluma nje ngomuntu ozoba isakhamuzi ngqo elandela imithetho, ehlonipha imithetho yase South Africa. Uya apply, akuthi ngoba uhlala eSouth Africa bese uzothi hayi kusho ukuthi ngisakhamuzi. Kuyezwakala bazalwane. So ke ebandleni likaNkulunkulu akusibona bonke abantu abayingxenye yebandla. Naphakathi kwethu njengoba sila, uNkulunkulu unolayini okuclear nje ohlukanisa umphakathi wakhe nabantu abangesiyona ingxenye yebandla likaNkulunkulu. Amen bazalwane. We need not ukuthi sisconfuse ngalento. Kumnandi ukusonta, kwenza unembeza wethu ufile guiltless uma size esontweni. Engazi ukuthi uNkulunkulu uthokoziswa ukuthi ngiye esontweni. Ukuze esontweni nokungayi esontweni akwenzi mahluko kumuntu. Umahluko wenziwa ukuthi umuntu aresponde evangelini, aphenduke ezonweni, akholwe uJesu. Makabonga uJesu. Alandele uJesu ngenhloso ukuthi akhule ekumazini uJesu. Makabonga uJesu. Njengoba kwezinye zeyimemezelo ezibe lapha kubeyileyo explore cause. I-explore cause akusiyona nje i-investigation ngenkolo yobuKristu. I-investigation ngoJesu. You have to want to know more about Jesus. Makabonga uJesu. Kuyibhizinisi yakho ukufuna ukumazi uJesu kangcono. Uma kungeyona, there is something wrong ngempilo yakho mhlobo wami. So ke namhlanje siqhubeka ke encwadini yabase Philip 4 verse 1 kuya ku 9 ngaphansi kwesihloko esithi ukuphila impilo yobuKristu kulomphakathi kaNkulunkulu obizwa ngebandla. Makabonga uJesu. Ngaphambi kokuthi senze njalo ngizocela ukuba sikhuleke. Bazalwane sicela uNkulunkulu ukuba sisize silalele izwi lakhe. Baba ngcwele siyabonga kakhulu ngesibusiso sokuthi uma sivula iBhayibheli sikwazi ukuzwa iphimbo lakho. Wena ukhulumisana nathi ngamazwi okuphila njengabantwana bakho. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ongcwele ukuthi kwenzeke leso simangaliso sisabheka izwi lakho. Kungabi khona noyedwa phakathi kwethu ongeza ukuba nalesi sibusiso sokuzwa wena uNkulunkulu ongcwele ukhulumisana naye, uhlangabezana nokudinga kwakhe at the point of his or her need. Lenzele udume igama lakho, sondle ngezwi lakho, ulawule ukuqonda kwethu ngezwi lakho, uzala abasha esizweni sakho ngezwi lakho. Nkulunkulu wami ongcwele usakho usigcilise usikhulise ekukholweni for udumo lwakho ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ukukhumbuzana ke ngomlando waleli bantu Paula alilobelayo endaweni yaseFiliphi. Ibandla leli elalisedolobhaneni elalingaphansi kombuso wamaRoma. Leli bandla ke noma leli dolobha lalijule kakhulu ezindabeni zombusazwe. Nakhuluma phambilini ukuthi into eyenza ukuthi idolobha laseFiliphi lihluke kunamanye amadolobha ayengaphansi kombuso wamaRoma ileyo ukuthi ama-veterans ayiretayela khona. Kwakuyidolobha okwakuhlala izingwevu zombuso wamaRoma kulo. Makabonga uJesu. So ke laligcinile kwezombusazwe lijule kakhulu nangakwezenhlalakahle futhi. Lalijulile kakhulu. Kwakuyindawo okwakulukhuni kakhulu ukuthi umuntu abe ngumKristu kuyo, noma abe ngumlandeli kaJesu, noma abe ngumzalwane kule ndawo. Makabonga uJesu. So uPawula ubhala le ncwadi usejele, ubhalela leli qembu elincane labazalwane kuleli dolobho. Ibandla leli elaliselincane enkosini ulibhalelela ukuba alikhuthaze, ngoba kwakungesilona nje ukuthi ibandla elalincane elalisakhula enkosini, kodwa kwakuyibandla elalethuseka ngenxa yesimo elaliphila ngaphansi kwaso. So kuyabhala-ke ubhalela ukulikhuthaza leli bandla ukuthi lingakwazi kanjani ukuba liphile lempilo yobuKristu phakathi komphakathi, noma kwezwe eliletha ingcindezelo enkulu ukuba ibandla lifuze izwe. Makabonga uJesu. Leyo ngcindezelo bebazalwane ayikapheli nanamhlanje. Ibandla likaNkulunkulu lisengaphansi kwaleyo ngcindezelo yezwe. Izwe lifuna ukuthi ibandla likonforme endleleni zezwe to a point yokuthi ibandla likaNkulunkulu ligcine likhohliwe i-identity yalo ukuthi kahlehle singobani thina. I-citizenship yethu isezulwini, kusho uPawule ekhumbuza leli bandla alingakhohlwa ileyo nto ibandla likaNkulunkulu ukuthi thina asibona bezwe singabezulu makabonge uJesu. So kusukela ekuqaleni kwale ncwadi kulabo abebeyingxenye lezintshumayelo siqala phansi, uPawula uyibeka ngokusobala inhloso yakhe ngokubhala le ncwadi kulabazalwane. Lalela ukuthi uthini esahlukweni sika-1 evesini lika-27 kuya-28 sithola amazwi afundeka kanjeni lapho. Uthi uPawula kuphela ekhuluma nalabazalwane, hambani ngokufanele ivangeli likaKristu kuze kuthi noma ngiza nginibona noma ngingekho ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye nangomphefumulo munye nilwela inkolo yevangeli ningethuswa ngalutho ngabamelene nani okuyisiboniso sokubhubha kubona kepha ngesokusindiswa kwenu. Lokhu-ke kuvela kuNkulunkulu. Hambani, philani, ziphatheni ngendlela efanele ivangeli. Makabonge uJesu. Umyalo webandla namhlanje. E-South Africa, phakathi kwezimo zonke izwe eliletha ingcindezelo ngazo phezu kwebandla, ibandla limele ukuhamba ngendlela efanele ivangeli. Makabonge uJesu ngoba li umphakathi kaNkulunkulu. Asibona bezwe singaba kaNkulunkulu. Esehlukweni sika-2 evesini ka-12 ka-13 iBhayibheli lithi, ngakho-ke bathandiweyo bami, njengalokho nilalele ngezikhathi zonke kungesikho nxa ngikhona kuphela kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho, fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela ngokuba nguNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. Work out your salvation. Phila ngendlela efanele ivangeli ngokuba uNkulunkulu uyasebenza phakathi kwenu. Makabonge uJesu. Kusho uPawulu. Bekho-ke isiya nombuzo wokuthi uchaza ukuthini uPawulu uma ethi asiphile ngendlela efanele ivangeli na? Esahlukweni sika-3 uPawula usixwayise ngabefundisi bamanga abangekho nje ngaphandle kwebandla, abavuka nangaphakathi kwebandla bafundisa izinto eziphambeneyo nevangeli. Makabonge uJesu. Esahlukweni sika-4 uqhubekake asinikeze izindlela ezisemqoka ukuze sikwazi ngazo ukuqina futhi sihlale siqinile kumoya munye njengabantwana bakaNkulunkulu. Lezi ndlela akasinikeza zona ezosinikeza umhlahlandlela entshumayelweni yethu. Usinikeza indlela ezintathu okufanele ukuba sikhule kuzo njengabantwana bakaNkulunkulu. Into yokuqala okufanele siyakhele ezimpilweni zethu noma siyikhulise ezimpilweni zethu ukuphokophelela ubunye ebudlelwaneni. Makabonge uJesu. Isemqoka lento kuPawula ngenxa yokuthi ibandla liwumphakathi kaNkulunkulu. Sobe kumsebenzi wami, kumsebenzi wakho ukuthi ngiphokophelele ubunye ebudlelwaneni bami nani njengabazalwane. Umsebenzi wakho ukuthi uphokophelele ukupromotha ubunye phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu njengengxenye yomndeni kaNkulunkulu makabonga uJesu. So ke ngifuna siqaphele izinto ezintathu kafishane kulamavesi amathathu okuqala esahlukweni sika 4. Into yokuqala uthi uPawula nabazalwane basePhilippi bangabazalwane abathandayo uPawula njengebandla likaNkulunkulu. Awukwazi ukungayiboni lento, bheka ukuthi uthini evesini lika 1 chapter 4 verse 1, ngalokho bazalwane bami abathandekayo nabalangazelelwayo. Uzisho yena uPawulu uyabalangazelela labazalwane, uyabathanda, uthi bayintokozo yakhe nomqhele wakhe. Amen bazalwane. It's a beautiful description yabantwana bakaNkulunkulu. Kumntwana kaNkulunkulu o-understandayo ukuthi ibandla likaNkulunkulu liyini, makabonga uJesu. So ivesi leli elikuveze ngokusobala ukuthi uPawulu labazalwane baseFilippi bathanda kangakanani. Igama lokuqala alisebenzisayo lapho engifuna ukuba sipay attention kulona, umqhele. Uthi labazalwane bawumqhele. Lela gama lomqhele olimini lwesiGreek iStephanos. So uma igama lakho kuStephanos, lelo gama chaza umqhele. Makabonga uJesu. Maningi amagama achaza umqhele yahlukene. Leli gama lomqhele abona umqhele wobukhosi, umqhele lo owawunikezwa abanqobi kwezemidlalo, umqhele lo futhi owawunikezwa izivakashi ezimenyelwe edilini elikhulu, possibly elenziwe inkosi. Uma ufika kulelo dili wawufika ugqokisa umqhele njengesimenywa esilindelekile. Makabonga uJesu. uPawulu uthi labazalwane bawumqhele wakhe. Umqhele lo uPawulu ayowugqoka mhla ehlezi edilini elikhulu abantwana bakaNkulunkulu abazongena kulo, idili lenkosi. uJesu athe ngesikhathi edisidlo senkosi wathi angisophinde ngisidle lesi sidlo senkosi kuze kube yilolo suku olukhulu. Amen bazalwane. Siye edilini la sizohlala khona nenkosi yamakhosi. Uthi uPawulu, niyobe niwumqhele wami, ngiyobe ngugqokile ngalolu suku. Bazalwane bami abathandekayo nabalangazelelwa umphefumulo wami. Makabonga uJesu. UNkulunkulu wethu makasibusise bazalwane. Into yesibili ke ayishoyo uPawulu lapha kulamavesi amathathu okuqala uthi, yimani niqinile enkosini. Yimani niqinile kanjalo enkosini bathandwa. Makabonga uJesu. Again usebenzisa igama lapha elidescribe isosha noma lo wombutho wezempi omi edraw uline emelene nesitha ukuvikela izwe laku. Makabonga uJesu. Uthi ninganyakaziswa lutho. Yimani nigxilile enkosini. Ipressure yezwe lombuso wamaRoma elifuna ukuba likonforme endleleni yokuphila yobuhedeni, resist it. Makabonga uJesu. But how does that look like on the street level? Ibukeka kanjani ke lento empilweni yangu mihla ngemihla na? Ukuma nigxilile, uyakhumbula uJesu ekhuluma ngokwakha esahlukweni sika 7 encwadini kaMathewu verse 24 kuya ku 25, ukhuluma ngokwakha kwakhela phezu kwedwala, uthi kuyinto ebukeka kanjani nokwakhela emhlabathini. Amen bazalwane. Into emangalisayo ngalo mfanekiso noma ngaleyo picture uJesu ayinikeza icuke esazimlandela yile yokuthi izakhiwo ibukeka ifana. Amen bazalwane. Possibly eyakhiwe esihlabathini kungenzeka ukuthi ibukeke i-impressive. Makabonga uJesu. Ithi ayifani le nto nokusonta. Yazi khona abasonti aba-very impressive. Abantu abasontayo, they are very committed. Makabonga uJesu. Abangazani noJesu nhlobo nhlobo. Every day uthola ukuthi kuhlezi izalukwaze indala. Zofaka zibaka Jehova emgwaqweni. Zikufunza lo poison. That's commitment. For the devil, you have to be serving somebody. It's either to serve uNkulunkulu wholeheartedly, noma userve Satan. Awubazi nje asidalelwe umuntu akadalelwe nje ukuthi angabi nenkosi ayisevayo. Makabonga uJesu. Uma ungakhonza uNkulunkulu yazi ukuthi ukhonza uSatan. Makabonga uJesu. Kuyenzakala abazalwane, awukwazi ukuba neutral. Isidalo esiyimina nawe sidalelwe ukukhonza. Ubabona abantu beyikhonza bona, bethatha ama-selfies. Ngiyakutshela wena, isidalo esiwumuntu. That is self-worship. Look at me ukuthi how great I look. Kuyazwakala abazalwane. Awukwazi. So it's either ukhonza uNkulunkulu noma ukhonza something. Amen bazalwane. So ke uJesu uthi laphaya, ukwakha isakhiwo sakho noma impilo yakho uyakhela phezu kwedwala esisekelweni esiqinileyo. Kunjengokuzwa izwi likaJesu ulenze. Kuyezwakala? Here's the catch. Nalo owakha esihlabathini uyalizwa izwi. Umehluko angalenzi. Niyalizwa bazalwane? Umehluko phakathi komntwana kaNkulunkulu ozelwe onomoya kaNkulunkulu akusikhona ukuthi uthi usindisiwe ukuthi wenza izwi. Amen bazalwane. Ungazi, don't fool yourself. Amen bazalwane. Don't ever allow to Satan akubangela ukuthi uyikhohlise. Insindiso yangempela ini ekuzweni nasekwenzeni izwi. That's what makes difference. Makabonga uJesu. You can accumulate izwi likaNkulunkulu ligcwale ingqondo lingenzi lutho uma lingehlele enhliziyweni lenza umsebenzi. Makabonga uJesu. Ngisakhula ngangiba impressive kabi ngabantu abakwazi nje ukuphoshoza amavesi eBhayibheli bawakhothe accurately until ngibona ukuthi impilo kodwa manje yangacaca nje kahle mfowethu. Amazwi okhotha amnandi kangaka lamazwi awenzi lutho nje kule yakho impilo. Izwi likaNkulunkulu lidizayinelwe ukushintsha impilo yakho. Uyezwakala? Amen bazalwane. Liguqula ingqondo. Likhiphe yonke irasti le efakwa yisono. Amen bazalwane. Ingqondo yethu irastile, ngiyakutshela wena. Idinga izwi likaNkulunkulu liphucule wonke urasti wesono ukuthi isidalo esiyimina nawe sikwazi ukusetheka kahle lapha ekhaya. Uma ixege intambo lapha ekhaya ubona istep nje uthi akusethekileke kahle. Amen bazalwane. Amen. So ke uPawula lapho uthi asime sigxilile ngokuzwa amazwi siwenze. Amen. Ukuma ugxilile uqinile enkosini kubhekise ekutheni wenzani ngezwi likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Okwesithathu uthi uPawula asivikele ubunye ebandleni. Verse 2 uthi ngiyamyala uEvodia, ngiyamyala uSintike ukuba babe nokuqonda kunye enkosini. Yebo, ngiyakunxusa nawe mana wami oqotho, yelekelela labo besifazane lokhu babambisana nami evangelini, kanye noClemente nezinye izisebenzi zami abamagama abo asencwadini yokuphila. So ke ngiyathanda ukuthi ngicacise lento laba besifazane akusibona abantu abama problems ebandleni kaNkuluNkulu. Abantwana bakaNkuluNkulu laba bakhulile enkosini babebekwi upfront noPaula ekushumayeleni ivangeli. I think through that bagaina the influence phezu kwabantwana bakaNkuluNkulu. But they find themselves bakwi conflict. Makabonga uJesu. I-conflict ke iqala ukwenzeka abantu ma belahlekelwa umgomo we-existence yabo. Amen bazalwane. Umgomo we-existence yethu ukuba sipromote uJesu. Kuyezwakala. Uma uke walahlekelwa yileyo nto, ugcina usunaka izinto ezingekho emqoka. Sizobona lapho ukuthi uPawula akasho ukuthi kulabazalwane fanele bahlangane baphuze itiye baxoxe babuyisane baqhubeke cha. Ubakhumbuza isiphambano. Ubakhumbuza ivangeli. Uthi abacabange ngevangeli ngoba into eyenza ukuthi abantu bagcine sebenqubuza nabodwe bandleni ingoba sebelahlekelwe into esemqoka ivangeli elisenza sibe munye enkosini. Kuyezwakala abazalwane. Asihlangene lana ngoba sinomqondo wodwa. Sihlangene lapha ngoba sifuna uJesu. I hope ukuthi ula ngoba ufuna uJesu. Amen. Ngoba ungamfuni uJesu, awuzuhlala isikhathi eside. Amen. Kuyezwakala. Uma ungazimisele ngoJesu kuzofika isikhathi la kuzokucashula khona izinto ozozizwa la ngaphambili. Kuyezwakala. Kodwa uma ufuna uJesu uzohlala. Ngoba that's what we are about. Asina sikhathi seyinto eyiningi. Umgomo wethu kuba sipromote uKristu okwazi ukusiza impilo yesu. Makabonga uJesu. So ke uyakhumbula ukuthi esahlukweni sika 1 verse 27 uPawulu uthe usibizele ekutheni siphile impilo efanele ivangeli likaKristu. I-conflict ayihambisani naleyo nto. Kuyezwakala ngoba esahlukweni sika 2 usibizele ekutheni sithathe umqondo lo owakuKristu Jesu evesini lika 5. Before that usiyale ukuba singanakekeli okwethu, ungabi selfish or self-centered ebandleni likaNkuluNkulu. Ayikho indawo yalokho ebandleni likaNkuluNkulu. Umuntu osesente ebandleni likaNkuluNkulu uKristu. No man. Niyangezwa bazalwane? Abefundisi benu, they just servant. Nothing more, nothing less. Amen. Umuntu owe spotlight uJesu. Umuntu opromothwayo la uJesu. Akukho ndoda kaNkuluNkulu la. Iyodwa indoda kaNkuluNkulu ebandleni uJesu. Niyangizwa bazalwane? Uma ehamba uJesu, uPilate bathi, behold the man. That's the man of God, uJesu. Amen. Thina we are just servant. Singabazalwane kanye nani. Sinama roles ahlukene. Makabonga uJesu. Uyedwa umuntu opromothwayo la uJesu. So siphilela yena, ama interests ethu siwabeka behind us. Makabonga uJesu. Sinake imfuno zabanye abantu kunezethu. Ileyo mpilo esifundayo kule community kaNkuluNkulu. Makabonga uJesu. Ngoba uJesu ongumnikazi webandla. Lithi iBhayibheli noma enguNkulunkulu kashonga ukuthi kulingana noNkulunkulu kuyinto yokuphango. Kodwa wazehlisa wathabatha isimo somuntu, wathi efunyaniswe enjengenceku ngokwesimo somzimba, wazehlisa waba isikhonzi sezono, wafunda ukulalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ukufa kwesiphambano. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wamphakamisa, wamnikeza igama elingaphekwa amagama onke, igama likaJesu, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba neyilimi, amadolo aguqe ilimi ivume ukuthi uJesu uyinkosi, kube ludumo kuNkulunkulu babo. Amen. ilo esimpromothayo, ilo esiphilela ukumpromotha. Amen bazalwane. Not umuntu. So uPaulu uthi kulabazalwane abakhumbule leyo nto. Amen. Notice ukuthi akasho ukuthi uPaula ibandla kuhlangane kanje livote ukuthi hey manje kwenze njani phakathi kangubane nongiba balande phambi kwebandla bese siyavota ozothola amavoti amancane uyena ozothi wrong. Cha, akasho njalo uPaula, akathathi side futhi, akasho ukuthi ngancane ngiyakholwa ngancane angikholwa. Cha, ubayala bobabili ukuthi bakhumbule ivangeli, ubayala bobabili ukuthi bakhumbule ukuthi what are they about, uChrist and him alone. Makabonga uJesu. Ngiyamyala uEvodia, ngiyamyala noSintike ukuba babe nokuqonda kunye enkosini. Ngokusho kwakhe kanje akasho ukuthi bamele ukuvumelana ngezinto zonke. Niyangizwa bazalwane? Umqondo omunye usenkosini uku in Christ. Kuyezwakala? Which then mean bavumelane ngevangeli. That's the main thing. Amen. Bangaphikisana ngokuthi kufanele kudliwe mapha amakhekhe emva kwenkonzo, kuphuzwe enhloboni yetiye. Izinto ezingenamsebenzi leso. Kodwa evangelini, we have to be of one mind. Makabonga uJesu. Why? Ngoba that's the main thing. So ke bamele ukuba babe nokuqonda kunye kuKristu. Kusho uPaulu evesini lika 2. Kukhona ke isisho esidala, I'm sure ukuthi usake wasizwa, esithi ey'ntweni ezibalulekile noma to the essential nasey'ntweni ezingabalulekile, to the essential simele ukuba sibe munye. Ngamanye amazwi, ey'ntweni ey'phathelene nevangeli simele ukuba sibe munye. Why? Ngoba all of us has to submit to the authority of izwi likaNkulunkulu. Kuyezwakala? Simele ukuthobela izwi likaNkulunkulu sonke. Soke sidinga ukuba munye lapho. Umuntu ophambana nezwi likaNkulunkulu kusho ukuthi uneyinhloso zakhe. Lesi sisho siyaqhubeka-ke sithi kwezingabalulekile, ey'ntweni ezingekho essential, ezingekho emqoka, sikhululekile lapho. Okay, singaphambana ngendaba yokuthi sizocula mapha amakhorasi ebandleni, as long makuya ngoku amakhorasi aqondene ukudumisa uNkulunkulu, that means nothing. Singaphambana embonweni wokuthi simele ukugqoka kanjani uma sisenkonzweni. Okay, except ukuthi simele ukugqoka decent. Amen bazalwane. Bible lithi abantu abakhonza uNkulunkulu bamele ukugqoka ngendlela yalabo abavumayo ukuthi bazi ikhonzi zikaNkulunkulu. But ukuthi ugqoke udangala noma ugqoke sakho lethe udangala ungagqoka, uma ube wathi uyakholwa nje wafanele utshintshe wardrobe. Uma ubonakala ugqoke udangala nje yabo wakuthi mfowethu ivangeli lakho linjani, noma ugqoke ubhotsotso noma ibhluku amancane ezazi wakuthi ivangeli lakho linjani, uyayibona lo umsangalo. Wangavumeli nanokuthi ube nesihluthu esikhulu esilungisiwe ukuthi hayi awusindisiwe wena mani. Uyabona, kufanele uhambe nje unyuke ubele ngazi ukuthi khona okhipha umoya endaweni engafanele. Uyabona abazalwane banjani? Umzalwane asukuma azokhuluma phambi kwabazalwane kube ngazi ukuthi abazalwane khona abakhipha umoya endlini. Anyuke ubale sicabanga ukuthi kumoya. Niyabona imisangane enjalo yokungakhulu enkosini. Andisicabanga ukuthi ukuba kumoya into enjalo. Umuntu onyuka ubala akhulume nani engazi ukuthi anigezile niyanyanyela. Kuvelwa kude. Sase sakwazi ukuyifundela iBhayibheli umqondo. Okay, but the point is that you have to say 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 that Simele ukuba sibe nomusa, sitrithane ngomusa. Amen bazalwane. Njengomndeni kaNkuluNkulu, ngoba ileyo ndlela uNkuluNkulu asitritha ngayo bazalwane. Ungalengi ucabanga ukuthi uyaqhubeka umile enkosini ngenxa yemizamo yakho. Umusa kaNkuluNkulu. Amen. Ingakho sivuma izono uma sikhonza ngoba siyaqonda ukuthi siyona kuNkuluNkulu ngendlela eyiningi ezahlukene. Amen bazalwane. So asiqhubekele phambili isikhathi sami two esifishane. Okay. Into esibili okufanele siyikhulise empilweni zethu bazalwane ngaphandle kokuphokophelela ubunye ebudlelwaneni bethu ukuba siphumule ekuthuleni kukaNkuluNkulu ngomthandazo. Amen. Njengoba sizothandaza bazalwane kusemqoka kakhulu kabi ukuthi umthandazo udefineke ukuthi uyintoni, uqala kanjani, ugovernwa yini ukuze singathandazi njengabahede. Amen bazalwane. Yakhula thina umthandazo uma kuyiwona abantu bangubanga umshindo ukuze kuphele izwi. Yeah, this is emkhulekweni. Yabona engathi uNkulunkulu udef noma ukude. Kuyezwakala bazalwane. Sikhuleka ngazo ukuthi sikhuleka kubhali. Yakhumbula lokho umprofeti u-Elisha nabaprofeti bakabhali baze bayisika emzimbeni bezama ukuthi isithombe kube khona into esiyenzayo kwangenzeka lutho. UNkulunkulu wethu useduze bazalwane. So ke umkhuleko owenziwa umntwana kaNkulunkulu o-understandayo i-relationship yakhe noNkulunkulu opheshuwa ukuba kube nobudlelwane obunye nokuthula ebandleni likaNkulunkulu, he is at ease ekukhulumeni noNkulunkulu. Makabonge uJesu. So ke ubeka iy'nto ezimbalwa uPawula la kuverse 4-7. Into yokuqala sinikeza yona ukhuluma ngentokozo yangempela bazalwane. Amen. Uthi thokozani enkosini njalo njalo ngiyaphinda ngithi thokozani. Amen bazalwane. La kuverse 4. And uPawula ukhuluma ngentokozo ayisibonelo sayo njengomntwana kaNkuluNkulu. Uloba le ncwadi usejele ngenxa yevangeli. Uyibhala uhleze emgodini. Hayi amajele namhlanje afana nokuthi umuntu ubukelwe iroom ehotel, yabona udla ukudla kwamahhala okuphambili, ukwazi nokutoyitoya ateleke. Lapho awungafidwa ngisho ukufida. Umndeni wakho wawukufida. Amen. Kuyezwakala bazalwane. But uthi kulabazalwane evesini esahlukweni sika 1 evesini ka 18 lalela ukuthi uthini. Uthi nokho uKristu uyashunyayelwa ngezindlela zonke noma ngokuzenzisa noma ngesiminya. Kulokho ke uthi ngiyathokoza. Yebo, ngiyathokoza. Into emthokozisayo ukuthi uJesu uyashunyayelwa. Isimo akusona ejele, it's a secondary thing. Le ntokozo anayo ayishintshwa isimo akusona. Makabonge uJesu. Ini ngokuthi uJesu uyashunyayezwa. Ileyo nto emjabulisayo uPawulu. Iquestion then ukuthi mina nawe yini lesidrayivayo? Why we here? Why siphila le mpilo esiyiphilayo? Kungenxa kaKristu noma kukhona ezinye izinto. UPawula uthi uKristu kuphela omenza jabule. Ukuthi ushunyayelwa abantu abanemotive wrong, anandaba bazoma phambi kaNkulunkulu, okusemqoka kuyena ukuthi uJesu uyamenyezela ebantwini. So ke akusiyona nje injabulo le eshintshwa izimo uPawula akhuluma ngayo lapha. Esahlukweni sika 2:17 kuya 18 uPawula ujabula, uqhubekana ukukhuluma ngale njabulo yakhe esejele. Uthi abazalwane abajabule kanye naye. Amen bazalwane. is something to encourage abantu abasesimene singono kunawe uba encourage ukuthi abajabule ngoba wena uyajabula kulesi simo esibi okusona not ukuthi ujabulele isimo amen bazalwane akasho uPaul ukuthi uma ngilambile kumele ukujabulela ukuthi ngilambile qha akuyona leyo nto ayishona uPaul uthi injabulo yami ayingashintshwa ukuthi ngilambile anginakuyo ngoba imi ngokupromothwa kukaJesu kuyezwakala whether ngisejele noma ngingaphandle injabulo yami imi ngokuthi uJesu uyashunyayela niyayibona ukuthi semqoka kangakanani le nto yokushunyayelwa kukaJesu isemqoka ngale ndlela yokuthi asikho isimo mzalwane esimele ukumelana nenjabulo yokupromothwa kukaJesu whether usesimene silikhulu umkhuleko wakho phakathi komkhuleko ozobucela uNkulunkulu ukuthi akuphilise khulekela ukuthi uJesu ashunyayele amen noma ngabe kuthi ulele sibhedlela yesicela uNkulunkulu ukuthi akuphilise but phakathi kwalokho khumbula ukuthi into esemqoka kakhulu ukushunyelwa kukaJesu ukuze imphefumulo esebumnyameni isindiswe abantu bangafeli ezonweni baye kulahlweni kwaphakade amen bazalwane ile njabulo ke uPawulu akhuluma ngayo lapha akhuthaza labazalwane akhuthaza nathi ukuthi asithokoze njalo siphinde siqhubeke sithokoze enkosini uyayimodela le njabulo usesimene silikhulu uthi mina ngiyathokoza ngilapha edilongweni ngithokoziswa ukuthi uKristu uyashunyayela thokozani ke kanye nami bazalwane amen bazalwane ngicabanga ukuthi ile lizwi ke laqhuba uJohn Wesley ukuthi athi a sour godliness is devil's religion umzalwane ohlale exhubule Amen. Niyabaza bazalwane banjani? Mzalwane uhlale. Yasikhona bazalwane abakhutshwa nawe ukuthi umfundisi uyahlela. Serious. Akuhlekwe epulpit, akufanele kuhleke. Bazalwane, usathane leyo. Kuyezwakala. Ayikho indawo okufanele kubonakala injabulo kuyona ngaphezu kwebandla likaNkulunkulu. Amen bazalwane, sinokuthula noNkulunkulu, izono zethu zithethelele. What could be better than that? Mina ngeke nje bazalwane ngikukhohlise. Uma kuthiwa ngiyiheden namhlanje uzongishumayela ngoJesu osindisa uqhukule nje. Nawe kube ngathi usindwa lezi zono ngitshela ukuthi uJesu ukwazi ukukhulula abantu kuzo ucanda ngizokulandela hayi ngeke akekho umuntu okwazi ukupromote udokotela ukuthi uyaphilisa kodwa ebexakwe izifo na ukubheka yena uma ekhuluma ngendawo ephilisa kanti ucakwe yini bo uma ephilisa le ndawo okhuluma ngayo amen bazalwane so kubaluleke kakhulu kabi ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu injabulo yami ibonakale njengoba uPaul ezosikhuthaza nje ukuthi injabulo imele ukubonakala noma ubumnene bethu lezi zinto imele ukuba visible kubantu amen bazalwane akusiyona nje into ofanele sikhulume ngayo into ofanele ibonakale empilweni yomntwana kaNkulunkulu okwesibili uthi ukubekezela ukhuluma ngokubekezela kwangempela evesini lika 5 uthi ukubekezela kwenu akwenzeke kanjani bazalwane kwaziwe obani ngamanye amazwi akube visible ukubekezela lela gama elithi ukubekezela igama le-gentleness amen bazalwane lokuthethelela lokungabi harsh ilokho engingazi noma nginayo yini bazalwane le nto ye-gentleness uyabona ukushumayela lokhu kwesinye isikhathi kuyokushallenja kakhulu ka amen bazalwane I've been trying all my Christian life. I've been a Christian about 40 years now, but I don't know ukuthi ngiyakwazi ukubekezela, ngiyakwazi ukubekezelela ama-faults abanye abantu. Ngiyabona le nto yokuthi uma umntwana kaNkulunkulu enze iphutha, bengazi ukuthi nje singamnquma ikhanda, singakwazi ukubekezela. Kodwa nathi sinamaphutha amaningi. Uma ungenalo iphutha, ngicela uphakamisisane, uma ungenza amaphutha, ungenzi iphutha phambi kukaThixo la. Phakamisisane, ngizofuna ukukhuluma nawe ngempela ukuthi ungisize, ukuthi ufinyelele kanjani lapho. Uyabona nje nginama-message ami nje phambi kaNkulunkulu. Uyabona ekufanele ukuthi angimotivate ukuthi omunye umntwana kaNkulunkulu uma emesha apha, ngi-understand ukuthi kuyamesha bheka lapha endleleni ngendlela eyiningi. It's part of the reason why sikhonfesa izono zethu noma sivume izono zethu kuNkulunkulu uma sihlangana nabazalwane. Sihlonipha leyo nto, asivele sigulukudele nje ebukhoneni bukaNkulunkulu. Engazi ukuthi ngisho Gabriel abagulukudeli bazalwane, namaserafa awagulukudeli ebukhoneni bukaNkulunkulu, atshelana wodwa ukuthi lo Nkulunkulu ungcwele, ungcwele umhlaba wonke, ugcwele inkazimulo yakho, afihle ubuso nenyawo phambi kwalo Nkulunkulu. Unkulunkulu ungcwele mzalwane. Amen. So-ke lapho uPawulu uthi ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke. I-motivation yalokho iNkosi seduze. I wondered ukuthi why uPawulu anikele commander bese enikisa isizathu sokuthi kungani kufanele ukubekezela kwethu kwaziwe ngabantu, athi iNkosi siseduze. You know why? Ingoba uNkulunkulu uyakubekezelela mzalwane. He's simply saying, extend the same grace to others. Amen. Akusho lokho ukuthi umuntu akaqhubeke nje aphile noma kanjani abe budedengu, kodwa it's saying ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu ephambuka enze iphutha, funda ukubekezelela amaphutha enziwa umntwana kaNkulunkulu, ngoba kusasa uzokwenza iphutha udinga ukuthi ubekezelele. Makabonge uJesu ngoba iNkosi iyasibekezelela. Amen bazalwane. Ukuthi iNkosi siseduze, as extend lo musa esiwumukele eNkosini. Okwesithathu, Paulu ukhuluma ngokuthula kumthandazo wokukholwa. Umntwana kaNkulunkulu okhuleka ngokukholwa u-peaceful. Kuyezwakala bazalwane? Uphumula noma isimo silikhuni, akapanic umntwana kaNkulunkulu onesikhathi sokukhuleka kuNkulunkulu ngokukholwa. Amen bazalwane. Siletha iy'dingo zethu zonke kuNkulunkulu ngokukhuleka. Siletha iy'celo, yonke into esiletha kuNkulunkulu, kodwa kufanele ukuthi kube yilokho kuphela. Ukukhuleka kwethu uPawulu uthi akuphelezelwe ukubonga uNkulunkulu. Lalela uthi uthena verse 6, ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu. Kanjani na ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga? Ukukhuleka nokunxusa kanye nokubonga uNkulunkulu, umkhuleko lo othemba uNkulunkulu ngokunakekela kwakhe. Amen bazalwane. Ngifundeke izinto ezimbalwa eziningana kunalezi engizoninika zona encwadini ebhalwa uPaul Tripp, ebizwa nge-Morning Message. Incwadi enhle kabi for isikhathi sakho noNkulunkulu njengomntwana kaNkulunkulu, mhlawumbe ekuseni noma ntambama, depending ukuthi i-quiet time yakho uyenza nini. Uthi umkhuleko u-acknowledge ukuthi kukhona uNkulunkulu. Yileyo nto sizobe siyenza njengoba sizobe sithandaza emveni kwale nkonzo. Sizobe si-acknowledge ukuthi uNkulunkulu ukhona. Amen bazalwane. Ngale kwalokho asikwazi ukukhuleka bazalwane. IBhayibheli lithi umuntu oza kuNkulunkulu kumele uku-acknowledge ukuthi uNkulunkulu ukhona. That's the first thing. Si acknowledge ukuthi uNkulunkulu khona futhi lo uNkulunkulu unamandla, lo uNkulunkulu uhlakaniphile, lo uNkulunkulu ubusa phekwezimo zonke. That's the reason why sikhuleka. Makabonga uJesu. Number 2, umkhuleko uthobela iplan noma uhlelo likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Umkhuleko akusiyona into esiyenza ngoba sifuna uNkulunkulu aguqule inhlelo zakhe noma uNkulunkulu aindose zethu inhlelo. Amen bazalwane. Akusikhona ukukhuleka lokho. Ukukhuleka ukuthobela iplan kaNkulunkulu nokufuna ukwazi ukuthi uhlelo likaNkulunkulu luyini. Nokucela uNkulunkulu ukuthi akusize ukuthi uhambisane nohlelo lwakhe njengeNkulunkulu. Yilo uNkulunkulu othe uma nifuna umbuso wami kuqala nokulunga kwami, ngizokwenza njani mina? Ngizokwanezela yonke into enidingayo. Kuyezwakala abazalwane? Lezi zinto abantu abangakholwa abayigijimela kakhulu. UNkulunkulu uthi uyosinezezela zona, uyosinezelela zona uma sibeka umbuso wakhe kuqala nokulunga kwakhe empilweni yethu. Number 3, ukukhuleka kuphumula kwi-provision kaNkulunkulu. Kuyezwakala? We rest ekwazini ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu o-provider izidingo zethu, uyimisele ukuthi ahlangabezane nalo lonke uhlobo lwezidingo zethu njengabantwana bakhe. Amen. So ke kuleyo zidingo ungakonfuse isidingo neyimfuno zakho. Kuyezwakala? UNkulunkulu does not exist ukuthi aprovide akunikeze iyimfuno zakho. Amen. Ngoba njengoba siyilale abanye bafisa ukudrive ama-Lamborghini. Amen. Niyafunda nje ngicabanga ukuthi mangakhe ngisakhe ngithole umsebenzi njena ngizokwazi ukudrive u-BMW. That's another thing ngathi uyazi umuntu uthi eqashwa nje emsebenzini ubona ngemoto ukuthi uzethola umsebenzi. Adrive imoto angezukwazi nokuyi-finance, akacabangi nanokuthi uzoba nawo yini amandla okufinansa. Okay, let's forget about that. But umkhuleko uphumula kwi-provision kaNkulunkulu. Asiwenzi ngoba sikhathazekile. Kuyezwakala? Umkhuleko kunjengokuphefumula kumntwana kaNkulunkulu. Impilo yethu le. Sispend isikhathi noNkulunkulu, hayi ngoba kunengxaki. Niyakhumbula ukuthi kwi-story sikaDaniel, lapho uDaniel ephoswa khona emphandlweni wengonyama twice inkosi ithi kuDaniel, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo njalo akukhulule. Uma isifika ekuseni inkosi izobheka ithuna umphando lapho uDaniel ayivalelwe khona engonyameni, imemeza ikude uthi, Daniel, inceku kaNkulunkulu, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo njalo ukukhululile na? UDaniel uthi yebo Nkosi. Sikhuleka kuThixo njalo njalo. Kukuhle siyakhuleka kuNkulunkulu, kukubi siyakhuleka kuNkulunkulu. Asishintshwa izimo. Kuyezwakala? Asizeli ukudla ngoba sinengxaki. Ubuhedeni ukukhuleka kanjalo uNkulunkulu. Do what you always do in spite of isimo. Kuyezwakala? Ungavumi ukuba umzalwane oqala ukuba serious ngoNkulunkulu ngoba ucindezelekile. It doesn't work. Kuyezwakala? Baningi abantu abahamba endleleni bayeka ukukholwa ngoba bedevelop indlela yobuhedeni yokukhonza uNkulunkulu. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu you can pull wool over his eyes. Uma uxakekile usho ukuthi uzoba serious noNkulunkulu, unele ukukhululeka adisaphe. Baningi abazana abakhonza uNkulunkulu kanjalo. Maye sesimene silikhuni avame enkonzweni, maske isimo sakahle nje ayekuphinde umbone. uyozuphinda umbono ngoba ecindezelwe izinto. Amen. Amshayi abantu abazalwana banje, ungavumi ba lohlobo njalo lomzalwane. Asidlali leyo game noNkulunkulu bazalwane. Simthatha serious uNkulunkulu, simkhonza serious uNkulunkulu njengoNkulunkulu. Not sikhonziswe uNkulunkulu yizimo. Anga noma bayangizwa bazalwane. Umuxakekile ube serious noNkulunkulu, ungaxakekile ube serious nezwe. Akho mkholo. Amen bazalwane. So ke number 4 uPaula uthi kunesethembiso sokuthula okulonda inhliziyo nemicabango kaNkulunkulu verse 7. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Ubeka igama lapha elishintsha yonke lento lisiza ukuthi sibe ne-understanding ukuthi lento yenzeka after lezi zinto aseyishilo ngaphambili. Uma abantwana bakaNkulunkulu bephokophelela ubunye ebandleni likaNkulunkulu, uma abantwana bakaNkulunkulu benza lento esikhuluma ngayo laphana ephuzwini lesibili, bazalwane, ukuthi abantwana bakaNkulunkulu baphumule ekuthuleni kuNkulunkulu ngomthandazo, uthi kuPawula ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kulondoloza impilo yalo mntwana kaNkulunkulu, kuvikela inhliziyo nengqondo yakhe. Ungabe umzalwane ophushwa izimo ugcina usuphenika nje engazi ukuthi awumazi uNkulunkulu ukuthi unawe nakuleso simo. Amen bazalwane. Asidlulele ephuzwini lokugcina bazalwane kafishane, isikhathi sami sesiphelile. Uthi uPawula asizinikele ekuphileni nasekucabangeni okungcwele. Ibalulekile lento yokuyikhomitha ekuphileleni uNkulunkulu privately and publicly. Nyangizwa bazalwane. Singompetha thina bokuzenzisa, including umfundisi. Ayikho into eseduze nami nawe njengokupretenda. Siyenza daily lento ngale kokucabanga, uyayibona? Sivuka ekuseni, sichitha isikhathi esibukweni. Sifuna ukubukeka ngendlela esingabukeki ngayo normally. Angisho ukuthi wrong leyo. I'm just making a statement. Amen bazalwane. Ukhona ungazange adlule esibukweni la? Akekho. Usiphatha nje ukuthi wasiphukile umuntu, yabo. Namhlanje na I discovered something unkosikazi wami ngibone ebuka ifoni ma ebheka umlomo wakhe ukuthi uwriting. Ngabona ukuthi awu kanti ifoni naye sifana nesibuko, yabo. Niyayibona leyo. So leyo nto ibuild ihabit yokuyiportraita kubantu ngendlela engekho real. Angisho ukuthi asiyeke bazalwane, fanele ukuthi uyinake, ungaphumi nohlakahle endlini yakuzokuhlela. So angisho ukuthi isibuko asingasibheki. Sibheke isibuko mntwana kaNkulunkulu, uyakhazimula uJesu uma ubukeka kahle. Amen bazalwane. Inhle nje leyo nto ukuthi umntwana kaNkulunkulu ubukeke kahle, but kunaleyo danger ukuthi in doing that sina sesifuna ukuportraya i-picture yento esingeyona. And kulula ukuthi sigcine sesenza njalo nakuNkulunkulu. Ukhande into ngesiyona. Amen bazalwane. uNkulunkulu ukwazi kahle. Amen. Alibonge igama lenkosi. Uyabona ma usanda kushada nonkosikazi, awukazi umbonelele. Naye akazi akubone ukuthi ukhonqa kanjani, ukhamisa kanjani umolele. Uyabona lutho. Ngihlale nihlangane nidayithane, yabona, nivezelana amabala amahle. Manje nishaye i-honeymoon umxolisi. For the first time. Papa. I'm sure unkosikazi waba-shocked kabi. Ngihlale ngizokuthi ngihonqa kanjani uma ngilele, yabona. But it in a land. You portray a picture. And I go realistic. Okay. We cut a leon to my cleaning color. I can see fine and I leon. Amen. Like color for no be real. Womukulunkul was well. Yeah, boy. Ayikho uNkulunkulu into angayazinga so asikho isidingo sokuthi ngizame ukuba enye into kuyena. KuNkulunkulu ngi as good as naked. Amen. Ayikho into enginokuyifihla kuyena. Amen bazalwane. So verse 8 kuya ku 9 uthi uPaul elokugcina bazalwane konke okuyiqiniso konke okuhloniphekayo bale izinto eziningi lapha verse 9 abesethi enakufunda kimi nakubona kimi nakuzwa ngami lokho kwenzeni two things la gcwalisa ingqondo yakho ngezwi likaNkulunkulu uzindle ngezwi likaNkulunkulu ngoba from izwi likaNkulunkulu uzocabanga ngezinto ezinhle ngiyangizwa bazalwane uma ingqondo yakho igcwele izwi likaNkulunkulu uzocabanga izinto ezinhle ngoba izwi likaNkulunkulu ligcwele izinto ezinhle. Number two, yiba nabantu abayisibonelo kuwe. Bayazi noma bazi abantu othi look up to. Abakhuluma izwi nabaphila izwi likaNkulunkulu. Kuverse 9 uPaul uthi lokho enakufunda nakwamukela nakuzwa kimi nakubona kimi. Kwenzeni philani kanjalo iyezwakala leyo impilo yobuKristu le kwicommunity kaNkulunkulu yizwa izwi ube nabantu abamodela ukuphila impilo yezwi ufunde kubo wenze ngendlela abenza ngayo amen. Bayangizwa bazalwane. Paul kwenye indawo uthi kubazalwane baseCorinth linisani mina ngoba mina ngilingisa uJesu. Igoli le yabefundisi yabazalwane yokukhula enkosini. Someone is looking up to you. Don't mess up. Yezwakala? Akekho umntwana kaNkulunkulu ongeyona i-example. Someone is looking up to you. Ngendlela okhuluma ngayo, nangendlela ophila ngayo. UJesu uma ekhuluma nabaFarisi ngelinye ilanga, uthi nina uma nike nathola isono, nachitha isikhathi nesono, nisenza isono sibe worse. Then into ebesiyiyona singakahlangani nani. Khuleko wami ukuthi impilo yami ingabi leyo nto. Kungabi khona umuntu ozothi uma ethi come to contact nami. Impilo yakhe ibe worse kunendlela abeyiyona. Akube umkhuleko wakho njengomntwana kaNkulunkulu ukuthi kungabi njalo. Abantu abaxhumana nawe njengomzalwane impilo yabo ayishintshe for the best not for the worst. Ngicela sikhuleke. Baba ngcwele siyabonga kakhulu ngezwi lakho noma isikhathi singasivumelile ukuba silibheke ngendlela ecacile nesinokucacisela nangayo. Nkulunkulu wethu ongcwele siyaxolisa ngalokho ngiyakhuleka ukuthi ngomoya wakho ongcwele uqhubeke ulambule ngendlela engcono ebengingazama ngayo mina njengomfundisi wethu osezimpilweni zethu sonke thina esikholwayo. Yambula izwi lakho usize ukuba sili-apply kuma-dark corners ezinhliziyo zethu ukuze impilo yethu ishintshe. Sisize uNkulunkulu wethu ongcwele njengabantwana bakho sivunule ngokuthobeka nangokuthobelana uNkulunkulu wethu ongcwele sithandane ngothando oluhlanzekile njengabantwana bakho. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ongcwele ukuthi usisize sidevelop ubudlelwane bethu ngendlela ezokukhazimulisa wena nezokwenza ukuthi ibandla lakho libe lihle. Sibe uhlobo lwabantwana bakho abaphumula ekukhulekeni kuwe ngokukholwa bazi ukuthi uNkulunkulu oseduze olalela imikhuleko yethu noyimisela ukuyiphendula ngokwentando yakho. Ngiyakhuleka futhi ukuthi uNkulunkulu wami ongcwele kube kithi ukuthi ingqondo nenhliziyo zethu zigcwale izwi lakho. Silenze izwi lakho. Sibukele kubantwana bakho obasizile ukuthi bahambe ngokwezwi lakho. Sifunde kubo ukuze wena ukhazinyuliswe emphakathini wakho olibandla. Nevangeli lenziwe libe lihle kubantu abasibhekile. Siyacela ukuthi ukwenze lokhu for udumo lwakho ngenxa kaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.